254, the Don.
7-11 music.
Hata nikikania, na mimi tanyamaza kimya.
Okay.
Na mimi tanyamaza kimya. Vitani na mini kuki kiki.
Yeah. Seven Heaven Music, home of timeless gospel music.
Number one,
if I don't know how to pray, oh please Lord teach me, teach me. Oh Lord, I want your soul, but if I don't know where to sow, oh please Lord show me. Oh yeah.
Nasa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga, kunibariki itakuwaje. Ante, nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga, kuninua itakuwaje.
Oh yeah, nazidi kazana kwa imani nangoja, ipo siku itafika.
Yeah.
Sound Heaven Music, home of timeless gospel music. Whoa!
Time when zangu wakisonga na konda wakinona e baba kama bati mayo niko hapa nashindwa kujitupa kwenye waba machongo apate kona sometimes wanna mbona maisha chungu kakinona mawazo minapona kumbe kuna jambo misijatenda sometimes wanna mbona maisha chungu kakinona mawazo minapona kumbe kuna jambo misijatenda.
Wakati wa Mungu humpata kila mtu wekuwa na subira adigaya kwenye shajara. Wakati wa Mungu ukikuchiria
mazingira sikitu ya pinge.
Wakati wa Mungu ukikuchiria
mwanadamu ni nani apinge.
Usichoke ngoja, usichoke ngoja, ukujilie, wewe usipiri tu, ngoja, ukujilie.
Yoni lisoma na magaiz na wazapata makazi wanafu wanapata fursa ya kula cha mkufu. Mimi bado nauliza kanisa waipata nafu ama kweli ta. Yoni lisoma na magaiz na wazapata makazi wanafu wanapata fursa ya kula cha mkufu. Mimi bado nauliza kanisa waipata nafu ama kweli. Yoni lisoma na magaiz na wazapata makazi wanafu wanapata fursa. Yoni lisoma na magaiz na wazapata. Yoni lisoma na magaiz na wazapata makazi wanafu wanapata fursa ya kula cha mkufu. Mimi bado nauliza kanisa waipata nafu ama kweli tarata itafanya nile na wakufu.
Wakati wa Mungu je utawai nifikia, baraka zangu niweze kuzipokea. Wakati wa Mungu kweli utakufikia, baraka zako uweze kuzipokea.
Number one, number one. mwana mpotevu mwambie e bwana rejea.
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 Rejea bwana.
Chamona mpotevu mwambie e bwana rejea.
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 Rejea bwana.
Pika ngumi ukuta, mwenyewe naumia. Pika ngumi ukuta, pika ngumi ukuta, mwenyewe naumia. Nivyo nini viyota, epa natulia. Hataka ni kungoja, wakati unaumia. Uchungu mwingi unaopitia, unavumilia. Yupo Bwana yongoja, hata kupokea. Wanocho umekosa, ata kutetea. Amesipa sikio, wano kusemea. Iyo miziko ilo mizito, ata kubebea. Ayaya.
Mwana mpotevu mwambie e bwana rejea.
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 Rejea bwana.
takatifu. Jua likiwa kali na wawakia wote, wengine tanda tanda, wengine waamini. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote, na wenye dhambi wengine takatifu. Jua likiwa kali na wawakia wote, wengine tanda tanda, wengine waamini. Maskini na tajiriana, penda, penda, tumana mina, eka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta, wangu wana, penda, maskini
na tajiriana, penda, penda, tumana mina, eka,
niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta,
wangu wana, penda, maskini na tajiriana,
ingawa sometime napatana na umati kama tuda na kuuza bei that we wakati umenishika hauniachi kwanza unanidunga makaimati
na rafiki wanati.
Ingawa sometime napatana na umati kama tuda na kuuza bei that we wakati umenishika hauniachi kwanza unanidunga makaimati.
Hajawahi niangusha,
hajawahi, hajawahi,
hajawahi
niangusha.
Preson, some may have a preson. May no me papa guandusha newton. Hey, Preson, some may have a preson. May no me papa guandu shadi utin hi.
Yesu ni wa uzima, wa milele. Yesu ni wa uzima, wa milele. Yesu ni wa uzima, wa milele.
na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate. Fuate, 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 usinifuate mimi. Usinifuate, fuate, fuate, usinifuate mimi.
Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Wema wako na fadhili zinifuate mimi. Wema wako na fadhili zinifuate mimi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Elohim, bless my life, oh, bless my life, oh, my life. I'm gonna go to the Seven Heaven Music.
Home of Timeless Gospel Music.
young fortune.
Looks like guardian angel Jimmy go answer talking about kebabi. TDB, let's go.
Nilipotea gizani, njia ilikuwa haionekani. Na nilikosa matumaini, machozi mengi yalinitiririka. Kikweli sikujua
kesho yangu itakuwaje.
Ila Mungu alijua
hatma yangu itakuwaje.
Walioniona jana leo wanashangaa, wanajiuliza imekuwaje. Wamepatwa na butwa, sasa kila kitu kipo okay. Ameondoa aibu yote, wale walotaka mimi pote.
Una aibu imewapata.
Oh, 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 oh.
Natembea kibabe.
Ah, ah, ah.
Mungu wangu upande.
Oh, 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 oh.
Natembea kibabe.
Ah, 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 ah.
Aliyaona yangu machozi, mana ndugu marafiki wote walinikata.